Msalabani pa mwokozi wapatikana ukombozi, ni kazi ya thamani yake Yesu. Msalabani pa mwokozi, msalabani pa mwokozi wapatikana ukombozi, ni kazi ya thamani yake Yesu. Oh, msalabani pa mwokozi, msalabani.
Yeah.
salabani pamokozi oh nikasi iyathama See you.